murakyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
Ndabasuhuje abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi n'ikiganiro dusangira ijambo Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatangiye gahunda yayo guhura n'inzego zinyuranye z'abanyarwanda baganira ku kibazo cyo guhindura itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho kuva mu mwaka wa 2003 Mu biganiro byacu byashize twagiye tuganira n'abanyarwanda b'ingeri zinyuranye batangaza kandi bumvikanisha ibitekerezo byabo kuri iki kibazo mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi dufite umushyitsi waje hano i Washington muri studio za radio Ijwi rya Amerika turi kumwe hano muri studio
na Robert Higiro
Robert Higiro mbanze mbasuhuze murakomeye
turaho nakibazo
ariko kuba twumva nagira ngo mutwibwire kurushaho
ngira ngo abanyarwanda tumaze kumenyerana kubera yuko maze igihe ngerageza kureba ko demokarasi yagaruka mu gihugu nkaba nari umuserikare mu ingabo z'u Rwanda guhera muri 1990 kugeza mu 2010 nkaba nafite grade rya major
nongere mbasuhuze major Robert Higiro murakomeye
turaho rwose meze ute
natwe turaho hano i Washington muri studio zacu mwadusuye n'ibyiza ikaze ku Ijwi rya Amerika mu minsi mike ishize nta mezi menshi ararangira muherutse muri Congre ya Amerika imbere ya komisiyo ishinzwe ibibazo bya Afrika muvuga ku burenganzira bwa muntu mu Rwanda ibingenzi mwagarutse ku bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu Rwanda biteye bite ese Congre ya Amerika yabatumye bituze kuki
urakoze dufite non-profit organization yitwa Democracy in Rwanda Now tuba tugerageza kureba ko twageza kuri ibihugu bikomeye ibibazo bya uburenganzira bwakiremo umuntu birimo gukorerwa mu Rwanda bimwe biraba bikaba bucece n'ibimenyekane tumaze gutakaza abantu benshi kuva na nyuma ya genocide nibyo twagiye dusubiramo n'abantu bagenda bicwa na leta ariko bigasa nkaho ari za accident abarimo ba Senapol Rwigara na ba Colonel Karegeya bagiye barasirwa cyangwa bahotorerwa muri South Africa hari abandi bagiye basimbuka impfunga General Kayumba Nyamwasa n'abandi list ni ndende ibyo ngibyo njyo twahaye Congress ya America bakaba barategetse State Department kubikurikirana bikaba ari byo barimo gukurikirana ubu ngubu turibaza yuko wenda ubwo mu minsi za bazashobora gutanga report y'ibyo bagezeho natwe twarongiye tuganira nabo mu buryo burambuye tukagenda dutanga ibimenyetso simusiga by'ibyo byaha byose bigenda bikorerwa mu Rwanda
mwe murasa nk'abashinja leta y'u Rwanda ariko nkurikije amakuru yagiye agaragazwa mu Rwanda nuko nk'abo bantu mutanzeho ingiro ko bishwe anketi ku icwa ryabo ziracyakorwa ntabwo ziratangazwa ku buryo bw'umugaragaro ku buryo nta wagira ahita washinje uwo mwanya
yego ariko dufashe urugero rumwe nk'urwa Senapol
Rwigara
yarishwe bavuga ko ari accident kandi ubundi mu busanzwe iyo umuntu yishwe na accident umushoferi wagonze uwo muntu akamwica akaboneka polisi igatangaza yuko afunze yitanze hanyuma noneho kugeza uyu munsi tukaba tutarumva izina ry'uwo mushoferi watwaraga iyo kamyo tukaba tutarumva investigations z'igihugu gikora akaba ataragaragara mu nyiko z'ubutabera na hamwe mu Rwanda wese ibyo bintu wabivuga he accident na accident umuntu abatabishaka niwe yaramwisha atabishaka se igituma bamubikira bakanga kuvuga n'izina rye cyangwa na nyiri iyo modoka yatwaraga ikamyo koko ubwo atari ukwijijisha abanyarwanda bavuga ngo kuko nibyo na accident naho ngaho tugenda duhera ibintu bimwe na bimwe hanyuma tukagira n'ibindi bimenyetso bigenda biva mu gihugu dufite abo dukorana nabo kuri cases zigiye zitandukanye
icyo gusa ngira ngo rukiho nuko mu gihe anketi zitajya hagaragara kandi leta y'u Rwanda icyo gihe cyane cyane ku icwa rya bwana nyakwigendera Assinapol Rwigara nziko hari amakuru menshi yatangajwe cyane cyane bavuze ko bageze aho impanuka yabereye, ariko u Rwanda nkurikije ibyavuzwe n'abavugizi ba polisi inshuro nyinshi bavuze ko anketi zikorwa, bityo gufataho umwanzuro ni ikintu gikomeye cyane. Ahubwo ngarutse kuri byo byanjye nuko mwaje gutanga ibisobanuro muri Kongere ya Amerika Major Higiro, mwavuze ko mu Rwanda hari ni bibazo byica rubozo.
Twarabivuze kandi birahari, ari muri za prison n'ahandi bita za safe house, hagiye hari abanyarwanda bafungiyeyo, bamwe bakaba ariyo bashobora kuba baranagaragaye muri ariya mazi ya Rweru, aho imirambo yagiye igaragara mu mazi. Dukeka yuko bamwe kubera uburyo babafatiye bari muri za safe house baba barabatocarinze ku buryo baba batagishoboye gusubira mu bandi, kuko ibyo baba bashakamo nta nubwo babizi ngo babibabwire ko hari ikigari ikibaye cyose baragufata kandi bakagushinja ikintu kandi utaranumvaho. Bityo rero no muri za prison n'abandi bose bigenda bigaragara ko hari abantu bagenda bicwa cyangwa se bagafungirwa ahantu hatari heza, za kamina handi. Nibyo twagerageza gusobanura, kandi ibyinshi tugiye tubifite ibimenyetso nibyo twatanze, nibyo n'iki gihugu kirimo kugerageza gukurikirana ngo kirebe. Ntago navuga aho bigeze kuko nyine biracyakurikiranwa, ariko n'icyo gikomeye cyane barimo kwiga ngo barebe aho bizaganisha nibasanga koko ari byo.
Mwese mwandumva mukurikirana ku buryo bunyuranye bibera mu Rwanda, muragira muti hari yicwa rubozo muvuzi za gereza, ayo ni amakuru abantu benshi batamenya. Nk'iriya mirambo muvuzi yabonetse mu kiyaga cya Rweru hagati y'u Rwanda n'u Burundi, hakomeje kuvugwaho ibisobanuro bitandukanye. Leta y'u Rwanda ivuga ko ari Abarundi, Abarundi bavuga ko ari Abanyarwanda bitewe no hakanyaru kerekeza amazi yako, na n'ubu biracyari urujijo. Mwese mukurikirana ayo makuru hafi, bariya bantu ni Abanyarwanda nk'uko mubivuze, na bari bafunze na bafashwe mu giturage nk'uko mwagiye babivuga, byagenze bite?
Abenshi bari bafunzwe mu byo tutarageraho neza, ariko tugenda tubona aho byerekeza. Bagiye bafatwa ariko wenda mu buryo butandukanye, hanyuma nyine baza kwicwa. Ibyo bibazo by'uko ari Abarundi cyangwa se ari n'Abanyarwanda ni nabo babitera, iyo bareka abantu bagakora investigations zigaragara wenda tuba twaramenye neza ibyo aribyo. Ariko mu gihe Leta y'u Rwanda idashaka gukora itohoza ry'ibibazo by'abantu bagenda bapfa, ntabwo ari bariya gusa, twavuga b'amajoro Sengati bagiye baraswa hariya mu mihanda ya Kigali kubera yuko wenda yarafitanye yakoranye na General Kayumba Nyamwasa, ntabwo twajya mu malisti ngo tuyarangize. Niyo mpamvu no muri hearing umvishe tuvuga yuko ko twabyanditse bagenda babikurikirane, kuko buri ka ifite ukuntu iteye. Ariko kubera igihe twamaze dukorera ya system, uburyo bumwe bakoresha bwo kwica abantu turabuze.
System uvuga ni ihe? Ya umuryango wa FPR,
umuryango wa FPR cyangwa se uburyo DEMA yicama abantu, ndavuga ishami rishinzwe ubutasi mu Rwanda.
Ariko nkurikije uko ubivuga no kubisobanura, nawe uri mu bantu bubatse iyo system?
Nibyo,
uri mu bayubatse.
Yes.
None ubu
ubungubu nyine kimwe n'abandi bose bangabona hereyeho ndimo kuvuga, bari abagiye bapfa, ari abashakishwa nk'uko twese dushakishwa aho turi. Ibintu byarahindutse, byabaye bya Perezida Kagame byose, hanyuma uwutavuze rumwe nawe uwuhakanyije icyo yavuze, amaherezo y'ubwo ni ugupfa nk'uko ahora abivuga, avuga ati uwutatira igihanga. Ariko ibyo abavuga ngo duhemukira igihugu, niwe tuba duhemukira ntabwo ari igihugu, kuko ntabwo duhemukira igihugu cyakubyaye.
Hanyuma se nkubajije ubwawe uti sisiteme cyangwa se uburyo imikorere iri mu gihugu ngubu nawe uri mu bayubatse, niba atari ibanga, niba ataragutatira igihanga nk'uko kivuze nanone, nkapfuye iki?
Urambaza ku giti cyanjye cyangwa
ku giti cyawe rwose?
Maze kugenda mbisobanura cyane, ariko ngira ngo twahera kuva kera nyiri na mutoya mu gisirikare, na ubundi njya menya kubeshya cyangwa kubinyarya cyangwa navugaga ibintu nk'uko mbibona. Hanyuma ngenda ngira n'ibibazo n'abayobozi kugeza aho iyo maze gukura bwo rero nyine ivuze iki kintu ntago nyibona uko kimeze. Iyo mvuze ngo Jack nziza afunga abaofisiye b'u Rwanda ubusa atanaperereje ukabinziza, ibyo ni ikibazo? Ibyo nibyo nagiye nzira bavuga bati aravuga ngo wowe ugiye kumarisha abantu kandi ubabeshyera, ari nabyo byavuyemo abagabo bakuru b'abasirikare bakuru kugenda bahunga kubera ibintu bagenda babashyiraho, kandi bitari byo. Baravuga bati twamenye yuko General Kayumba Nyamwasa ategura gukora kudeta mu gitondo, president mu Rwanda nawe abasha gukora kudeta. Ubwo si contradiction? Niba ubizi neza ko abantu batakora kudeta, kuki usingarengamo umuntu umwe ukavuga uti uyu nguyu agiye gukora kudeta? Ariko nibyo napfuye na banziza kubera yuko babeshye bareshyiraga abantu bagize n'uruhare muri iyo ntambara. Nibyo rero twagiye dupfa, hanyuma bigera ku rwego rwaho bafata umwanzuro wo kunkura mu gisirikare. Ariko naje kumenya yuko bwari uburyo boroheye bwo kunkuramo, hanyuma bakazanyica nari n'umusirikare.
Ubu biragaragara ko urugamba rwa gisirikare rw'imbunda n'amasasu usa nk'aho waruhagaritse, ariko nkurikije amagambo uvuga nuko watangiye utubwira ko uri mu muryango Democracy Now winjiye muri politiki y'u Rwanda.
Ntabwo nabyita politiki neza, kuko ariko mu nshingano zimwe dufite muri Democracy in Rwanda Now nuko twinteractinga na n'izindi organizations n'amashyaka nayo dushobora kuvugana nayo, kuko turimo turakrea environment iri peaceful ya democracy. Ko amashyaka ya opposition yewe na FPL n'ubwa FPL ko bagomba kumenya yuko ari byiza kuvugana neza mu mahoro tutarinze gutangira gukeka yuko dukwiye kongera kurwana cyangwa guteza intambara. Nibyo tugerageza kubwira abanyapolitiki n'aya mashyaka yose ari hanze ya opposition.
Hanyuma ngarutse kuri politiki, ubwo mwayinjiyemo birumvikana nta sinzi ko hari ukunyura ku ruhande na gato. Iri jambo President Obama yavugiye Addis Abeba muri Ethiopia ejo bundi kuwa mbere, kubakomeje kutwumva ariko muri aka kanya, reka tubanze tubumvishe abatarabyumvise uko Perezida Barack Obama yabivuze muri make, nk'uko twabibatangarije mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi ry'Amerika cyayobowe na mugenzi wacu Eddie Rwema kwa kabiri w'icyumweru.
Africa's democratic progress is also at risk when leaders refuse to step aside when their terms end. Now, let me be honest with you. I do not understand this. I am in my second term. It has been an extraordinary privilege for me to serve as the President of the United States. I cannot imagine a greater honor or a more interesting job. I love my work, but under our Constitution, I cannot run again. I can't run again. I actually think I'm a pretty good president. I think if I ran, I could win. But I can't. So there's a lot that I'd like to do to keep America moving, but the law is the law. And no one person is above the law, not even the president. When a leader tries to change the rules in the middle of the game just to stay in office, it risks instability and strife, as we've seen in Burundi. And this is often just a first step down a perilous path.
Iryo rero ryari ijambo rya Perezida Barack Obama yagejeje ku bayobozi bakuru ba Afrika ubwo yavugiraga ijambo rye i Addis Ababa mu ngoro y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Mu ijambo rye muri make yagize ati, iterambere rya demokarasi ku mugabane wa Afrika rikomeje kuzitirwa na bamwe mu bakuru b'ibihugu bagundira ubutegetsi. Yagize ati, ibi ni ibintu bindenga kandi ntumva na gato. Yitanzeho urugero avuga ko nka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari byinshi byiza bizana n'uwo mwanya, ariko amategeko y'igihugu ntashobora kumwemerera gukomeza kuyobora, kuko amategeko y'igihugu ateganya igihe umukuru w'igihugu atagomba kurenza ku buyobozi. Bwana Obama yagize ati, nibaza ko ndi umuperezida mwiza kandi ndamutse nongeye kwiyamamaza natsinda, ariko sinabikora kuko amategeko atabinyemerera. Nta muntu n'umwe ukwiye kujya hejuru y'amategeko, yewe na Perezida wa Repubulika ntabwo ari hejuru y'amategeko. Perezida Obama yagize ati, iyo umukuru w'igihugu ashatse guhindura amategeko hagati muri manda ye, hari igihe biteza imvururu mu gihugu nk'uko birimo kuba mu gihugu cy'u Burundi. Yagize ati, hari bamwe mu bakuru b'ibihugu bavuga ko aribo bonyine bafite ubushobozi bwo gushyira igihugu hamwe. Ibyo niba ariko bimeze, abo bayobozi baba barananiwe kubaka igihugu no guha buri wese ubushobozi. Bwana Obama yatanze urugero rwa Nelson Mandela wayoboye Afurika y'Epfo na George Washington wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babaye indashyikirwa kuko bemeye kurekura ubutegetsi nubwo bari bakunzwe cyane. Ngayo rero muri make amagambo Perezida Barack Obama yavuze ahanini anenga abayobozi ba Afrika bagundira ubutegetsi bashaka guhindura itegeko nshinga z'ibihugu byabo kugira ngo bagume ku butegetsi.
Urakoze cyane Edi Rwema. Ibyo byari kuwa mbere w'icyumweru nyuma y'aya magambo Major Robert Higiro. Nk'umunyarwanda izi mpanuro muzifata mute?
Ngira ngo President Obama nta kintu mu byukuri ataburiyeho abanyapolitiki cyangwa se abayobozi bo muri Afrika, ariko cyane cyane noneho twakoranye nabo na gahunda tubona ziri mu Rwanda zo guhindura constitution, aho umuntu bavuga ngo niwe wenyine ushoboye. Nibyo President Obama yasubiyeho. Iyo uvuze uti ni ngegenye n'ushoboye, abandi banyarwanda 12 nago zishoboye, ntacyo ubora koze mu myaka 20 amazeho yabuze n'umuntu umwe yasigaho. Urabyumva? Kuko n'amashyaka akomeye tuzi nubwo twajya muri za Tanzania, nubwo twajya muri za South Africa, baba bafite ishyaka rikomera kubera yuko rigira ideology ifasha icyo gihugu, kandi bakagira n'akadazi bagenda bavuka bagurominga kugira ngo ejo bazaba bayoboze. Mu gihe rero udakora ku buryo ubona abantu batoya bazagusimbura, wese wavuga yuko urimo gukora icyo. Kandi ikindi niyo nkomoko y'imirwano yica abantu. Ni ukuvuga ngo nubumaze imyaka 20 ntabwo urimo gukora inshuti, akenshi urimo gukora abanzi, urimo gukora amakosa, urimo gutandukira, urimo kureba igihugu ukabona ari wowe. Kandi niho Perezida Kagame ageze.
Mukumva se nko mu Rwanda nk'ubu inteko ishinga amategeko iri mu baturage ishaka kuva itekezo byo kugira ngo barebe niba bahindura ingingo ijana n'imwe yatuma Perezida uriho Paul Kagame yakwiyamamariza manda ya gatatu. Mubona mu bayobozi b'u Rwanda mpere kuba depite n'abasenateri bagize inteko, ririya jambo ni ikintu bumva bakumva ribareba cyangwa basanga ari ijambo ry'umunyamahanga?
Mu by'ukuri n'abana bagejeje mu myaka 17, buri muntu wese wakurikiranye ijambo Perezida Obama yavuze kandi ntago byari kuvuga ngo biri personal. Yabwiraga abana akunda b'Abanyafurika, abwira ati ibi bintu ni byiza, yitangaho urugero avuga ati guhinduka, gukuraho ubuyobozi ugashyiraho ubundi, abantu bagerekanye ubuyobozi mu mahoro, atanga urugero rwa za Nigeria, nibwo igihugu gitera imbere. Abasenateri bo mu Rwanda n'abadepite ni ingwate, nta kintu na kimwe bajya batekereza. Niba ushaka kureba neza ukuntu biba bimeze, iyo Kagame arimo kubatuka muri retreat tuvuge mwiherero, ubuna abantu bandika. Ese iyo umuntu agutuka wandika iki? Mu by'ukuri babandika iki? Ariko nukukwereka yuko baba bafite ubwoba ku buryo ibyo avuze ntago ari discussion barimo, ni amabwiriza. Iyo ubona parlement yihuta na sena kwemera yuko ingingo y'ijana na rimwe hinduka, nuko biba byararangiye barababwiye ko ariko afande yavuze. Abo ni banziza baba birimo, ni ba Musoni baba birimo, ni ba Dani Munyuza baba birimo, baba barimo bari mu matwi y'abari abadepite babwira abatafandi yabivuze mu bigire vuba, bakongeraho n'ibindi. Ye urumva ubu ngubu kuko bamaze kujya mu gice cy'igihugu barimo kuvugana n'abaturage, bya bindi byabo biri stage managed, babemeza yuko nyine ingingo igomba guhinduka. Bafite barimo barigaragambya mu mihanda hose aho bageze.
Kubakomeje kutwumva kandi mbibutse ko ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ejo bundi kuwa kane, ihuriro ry'imitwe n'amashyaka ya politiki yemeye mu Rwanda ryagaragaje ko rishyigikiye ko itegeko nshinga ryahinduka, by'umwihariko ingingo ijana n'imwe. Iyi ngingo niyo ibuza uri ku mwanya wa Perezida w'u Rwanda kongera kwiyamamariza indi manda nyuma ya manda ebyiri y'abamaze kuyobora igihugu. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije niryo ryonyine ridashyigikiye uyu mugambi. Ni inkuru yakurikiranwe na mugenzi wacu Asumuta Kaboyi wari mu nteko ishinga amategeko i Kigali mu Rwanda.
Mu mitwe ya politika 11 iri mu Rwanda, 10 yose ishyigikiye ku itegeko nshinga rihinduka mu ngingo yaryo ijana na rimwe. Iyo ngingo ihindutse Perezida Paul Kagame yaba yemerewe kongera kuyobora u Rwanda. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rivuga ko ridashyigikiye ku itegeko nshinga ryakorwaho. Ibi byavuzwe ubwo abagize inteko ishinga amategeko bahuraga n'abahagarariye amashyaka ari mu ihuriro ry'imitwe ya politiki mu Rwanda mu rwego rwo gukusanya ibitekerezo bigamije guhindura itegeko nshinga. Buri mutwe wa politiki wagiye uvuga kubona gahunda yo guhindura itegeko nshinga. Musa Fazili Harerimana wo mu ishyaka ntangarugero muri demokarasi avuga ko usibye ingingo y'ijana na rimwe yahindurwa, hari n'izindi ngingo zidatunganye zahindurwa.
Niyo mpamvu twebwe tutavugaga yuko havugururwa ingingo y'ijana n'imwe gusa, murebe nk'ingingo y'ijana na gatanu ibangamiye umutekano w'igihugu cyacu, aho ivuga yuko Perezida wa Repubulika iyo amaze gutorwa ataratangira imirimo uwari usanzweho adafite uburenganzira bwo gutangiza intambara n'ibindi bivugwamo. Igihugu nk'iki kiza umutekano mukeya, nta buryo wakombura Perezida wa Repubulika ububasha nk'ubwo. Uzi ko dufite interahamwe zishaka kudutera buri munsi. Twe nk'ishyaka ntangarugero muri demokarasi, iyo ngingo ikwiriye kuvugururwa tukajya muri demokarasi nyayo, aho amatora ariyo atuma abaturage babona ubayobora bihitiyemo.
Umuryango wa FPR Inkotanyi we ntiwigeze wandikira inteko usaba ko itegeko nshinga rihinduka. Umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka François Ngarambe ntiyigeze yerura ngo avuge ingingo ku yindi shyaka rye ryifuza ko ryahinduka, ariko asobanura ko ashyigikiye ibyifuzo by'abanyarwanda benshi basabye, ko kandi mu basabye harimo n'abayoboke ba FPR Inkotanyi.
Ntabwo ko twandikiye inteko, turacyari muri debate, twebwe turacyakurikirana ibivugwa, ariko cyane cyane umutwe wa politike udafite aho ubogamiye utari patizani.
Ni ukuvuga yuko dushyigikiye ubusabe bw'abaturage b'abanyarwanda. Muri bariya basabye rero harimo abayoboke muryango wa FPR Inkotanyi, nubwo batasabye uruhushya barabisabye. Twebwe rero icyo dukora, dushyigikiye ubwo busabe kuko bufite ishingiro mu rwego rw'amahame y'imitekerereze, tukaba rero twiteguye igihe impaka zaba zabonetse umurongo tuzatangaza natwe tuvuga icyo dufasha kugeza ubu ngubu dushyigikiye ibyo abanyarwanda bifuza n'imitwe ya politike dukorana bagejeje ku nteko igitekerezo cyabo.
Mu mashyaka yose yemewe mu Rwanda, ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije ryongeye gushimangira ko ridashyigikiye ko itegeko nshinga ryahinduka.
Mu mpamvu zitandukanye twamenyesheje perezidante w'inteko ishinga amategeko, twamenyesheje yuko tutifuza ko itegeko nshinga ryahinduka kubera ko twifuza ko habaho icyo bita ensuring peace and security, kushimangira ko habaho umutekano urambye n'amahoro. Ibyo bikaba bishobora kuva mu cyo twererekanya butegetsi mu mahoro mu mateka ya vuba. Tuzi mu myaka ijana ishize tutangiye ku ntambara yo ku rushushu, yuko tutigeze tubona u Rwanda rugira itsimbura butegetsi mu mahoro. So tukavuga ati aya mahirwe tuba tuyiteze kuri nyakubahwa Perezida Kagame.
Hari bamwe mu bagize imitwe ya politike yari yaje gutanga ibitekerezo. Ku buryo itegeko nshinga ryahinduka n'ibyahindukamo. Abo nabo bafashe umwanya wo gusaba Perezida w'ishyaka riharanira demokarasi n'ibidukikije kuba yava ku izima, nawe agashyigikira ko itegeko nshinga rihinduka. Uyu ni umuyoboke w'ishyaka ry'abakozi mu Rwanda PCR.
Icyo gitekerezo cy'imyaka itanu cyajyaho ku bandi bazakurikira Kagame, ariko kuri Kagame twirinde kumubarira kuko turi kumwe nawe nta gihombo tujya.
Kaba musoza n'inginga Green Party Habineza Frank muvandimwe, ndakwinginze nyihangane ne kongera kwitwa inyenzi ngo nibavugane uke, nyihanganira ne kongera kwitwa igipinga, nyihanganira uyu munsi ndi umunyarwanda.
Abagize imitwe ya politike benshi bahurizaga ku ngingo yuko manda y'umukuru w'igihugu yaba imyaka irindwi. Hari n'abavugaga ko yasubizwa ku myaka itanu nk'uko yahoze. Abo barimo nk'ishyaka ry'abakozi bumvikanisha ko imyaka itanu yaba mu gihe cya manda ebyiri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi. Mbagarukeho gato Majoro Robert Higiro. Mumaze iminsi mwumva ibitangazwa mu Rwanda, haba abayobozi b'igihugu mu nzego zinyuranye, haba abanyapolitiki b'amashyaka ndetse n'abanyapolitiki barimo abasenateri n'abadepite batora amategeko y'u Rwanda. Mwe musanga mpereye ku badepite n'abasenateri ubwabo bazafata umwanzuro ku itegeko nshinga, musanga ibibazo, iki kibazo cy'ingutu baracyumva, ibibazo barabyumva, bazirikana ibyakurikira umwanzuro bafata muri iki gihe, cyangwa se hari ibyo abanyapolitiki bazi rubanda rundi rutazi kuri iki kibazo?
Abadepite barabyumva ibyo barimo gukora atari byo, abasenateri barabyumva ko ibyo barimo gukora atari byo, abaminisitiri barabyumva, premier minister arabyumva, ariko na rwinyagamburo baba bafite, kuko ntago warenga ku byo Kagame akorera abandi bantu bakoranye nawe natwe turimo
bakaregeya barujugiro yirukanye mu Rwanda ubu ngo akaba yarafasha amazu yabo hari n'ayandi yasenye tutaravuga ngo umuntu wazanye ukamugira umudepute adatowe waramushyize ku rutonde ngo ari urengaho ngavuge atari ko nyako ba perezida ibi bintu uvuga naga ari byo twakabaye tubigenza gutyo nubwoba rero abanyarwanda barimo gutuma badashobora gutanga ibitekerezo byabo nkuko babyumva
ariko uravuga ko ari ubwoba barimo ariko wareba ziriya miliyoni 3 n'ibihumbi 700 bandikiye inteko bayisaba ko yahina itegeko nshinga n'abanyarwanda benshi kandi batora kandi abenshi abo twavuganye bavuga ko bayikoze ku bushake bwabo hari n'abandi bagiye bavuga ko abo bantu bashyizweho igitsure igitutu uvuza amazina y'abantu bakomeye bashobora kuba bagiye inyuma y'abo badepite bose ko bashobora kuba bakora byose nge ntabwo mbizi neza ariko miliyoni 3 n'ibihumbi 700 ni benshi
yego ni benshi cyane ariko ukwiye kumenya yuko atari ibyo atari ko bimeze ibyo bavuga niba byabaye erega nabo miliyoni 3 bavuga nibukurikira buzuye kuri social media babaza abantu bati se byagenze gutati banyishyuye bangahe ati bitani ndese simbaze n'abayobozi barimo baragura amasinyatire y'abantu ariko nubwo batabagura erega uzagirira n'ukuntu bambaye iyo ubona abadamu bakenyeye kuri ibintu bisaba bikoreye ibintu bisa wibaza yuko umuturage wavuye mu nzu ye yaburayo ndi yariye baba bameze kuri iyo bintu bimwe bire byose ni show ni ibintu biri stage managed baba bateguye haba harimo kugenderamo amafaranga menshi yakabaye yubaka amavure yubaka amashuri y'abana ubu ngo butugiye kujya muri referendum uko bira byarangiye amafaranga yatanzwe bashyiraho constitution bayandika cyagihe bwa mbere millions and millions ubu ngo bagiye kongera batanga yandi iyo kuyihindura mu myaka 10 gusa urabyongo
uko bisobanura kuko nge ndumva icyo numva abantu bavuga numva bari abantu miliyoneri abantu babikoze ku giti cyabo ariko urambwira uti ni ibintu byakinwe n'iki na micro umuntu ukumva yagira ati abanyarwanda ntago bashobora kwifatira icyemezo ariko iyo numva abategetsi benshi mu Rwanda mpere no kuri president wa Republika aragira ati reka mukore izo mpaka kandi abantu bisanzuye byumvikanisha ko nta muntu bashyiraho igitutu ngo abyemere
none se niba koko abantu bakore izo mpaka bisanzuye Green Party igiye kurega ko guhagarika guhindura itegeko nshinga kuki abavuka babo batinye kuza mu rukiko
cyo ni kindi kibazo ntabwo nkizi
koko umuntu wize amategeko n'ubundi kujya kuburanira umuntu bakaba bemeranyije ku minota 20 bati nujyayo wimenye akabireka ibyo se kuki n'ubwisanzure se bwo twavuga ubucamanza bwo mu Rwanda ntabwo birinde panda biterwa n'ukuntu leta ishaka ko urwo rubanza rurangira n'uyu munsi byabaye uyu munsi byabaye aho bagiye mu rukiko bakavuga bati n'abari abantu Human Rights Rwanda bari bashyigikiye nabo bati ntago batangira mbega kuvuga bati ntago dukorana nabo urabyumva ariko ibyo byose nta mpamvu yo kujya no kubihakana koko ese nyakubaho president we koko iyo yicaye asanga ari we muntu ukwiriye gukomeza gutegeka wenyine abantu barwananye nawe abantu abakada bakuru ba FPL abashya yazanyemo ari abahutu bavuye yakuye hirya no hino ubu ngubu bicaye hariya babajije rwarakabije
ni general rwarakabije
general rwarakabije batize FPL yigeze yica abantu muri Kongo
atera kare
none se niba batarabicaga rwarakabije yakoraga iki kuki yarinze kungana kuri yakiri mu ishyamba kaza kuza noneho ubu ngubu ubuse tubarije abandi bantu bari mu ishyamba bavuga ngo ntagara ibyo ubuse abahutu bumva ibyo rwarakabije avuga ngo nacyo FPL yabatwaye tukaba dufite za mapping report dufite reports zitandukanye z'ukuntu abantu bagiye bago muri za Kongo dufite ni hari bimenyetso byinshi simusega ariyo mpamvu nakaga amatenya kuva ku butegetsi uriya umurindisha abafungwa gutagorora abana te muri za police adashobora no kubavugira nibura ari umujenerali urabyumva
icyo ni ikibazo kindi uzamuye buriya tuzamutumira mu biganiro byacu uko biri kose Major Higiro Robert tuganira ikibazo cya manda ya gatatu ni ikibazo President Obama ubutegetsi bwa Obama sekretari wa leta John Kerry n'intumwa nyinshi za Amerika zigarukaho ko n'ibitegeko nshinga rikoze kuri iteganya manda ebyiri zagombye kubahirizwa mu ijambo rye Addis Abeba Obama yagize ati nanjye ubwanjye ndangije manda ebyiri ati kandi abaturage bankunda ku buryo niyamamaje bantura ariko amategeko ateganya ibi iyo ureba ati navuganye mu minsi ishize n'umwe mu bakada bakomeye ba FPL senateri Karemera ubivuze mu kanya ugira uti hari abandi banyarwanda ariko yambwiye ko muri FPL abakada barenga 500 batenye bagasanga nta wundi wayobora u Rwanda uretse Paul Kagame mwe muntu hari undi
aje ariko rwose ibintu bimwe babyenda nko gusetsa ariko se ubu ngubu akazi k'igihugu mu byukuri Kagame akora kangana iki? Kagame ava mu Rwanda kaza hano amaze iminsi hano yangaje muri Olympics kandi ubunasubira azavuga ngo yaragiye guhura n'abacuruzi cyangwa ni icyo giye adahari izo development avuga nibinahari niwe wenyine n'umuntu kugita icyo ubikora n'abantu yakoranye nabo muri FPL bashobora kuba bamusimbura ese Karemera uvuga ni yamusimbura abantu barahari ni benshi ariko FPL katuvuge ngo namukandida ifite opposition bishoboka bite kuba opposition ivuga ngo kuko Kagame akomeza ese ubufite ishyaka udafite ambition udafite ideology udafite ibyo ushaka kugeza ku gihugu siyo mamushinga ishyaka
ndagushimiye cyane Major Robert Higiro hano muri studio Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi